kulankan ay labadan mas'uul shalay ku yeesheen magaalada Kismaayo ayaa inta badan diirada lagu saaray arrimaha doorashada Jubbaland iyo sidii ay deegaanada Jubbaland uga dhici lahayd doorasho xor iyo xalaal ah oo ku dhacday waqtigii loogu talagalay waxaana sidoo kale kulamada qayb ka ahaa gudiga doorashada Jubbaland madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe ayaa markii uu soo dhamaaday kulanka uu shalay magaalada Kismaayo kula yeeshay wakiilka cusub ee xogeyaha qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya James Iswaan waxa uu ka warbixiyay waxyaabihii ay ka wada hadleen
waxa maanta booqashada ugu horeysay oo soo booqday SRNZ cusub Sir James Iswaan waa tahay safarkii ugu horeysay uu ku yimid Kismaayo iyadoo waqti hore ay ugu dambeysay isbeddel badan oo ka arkay waxaan ka wada hadlay arrimo badan oo soo ka tacsiyeeyay qaraxi maalin dhaweed ka dhacay magaalada Kismaayo ay hoteel Madiina soo weerareen Al-Shabaab iyo arrimo badan oo gudaha siyaasadda waddanka Soomaaliya meesha maraysa iyo arrinta Jubbaland iyo doorashooyinkii arrimo ku saabsan waxaan oran karaa guud ahaan aragtida isu dhow aanu ka lahayn qodobadii aanu ka wada hadalnay waxaan u sheegnay Jubbaland inayna dhibaato gaaraha ay qabta ayna jirin waxa waddankan lagu dhaqi karaa ama ku hoggaansami karaana ay tahay in la ilaaliyo dastuurka waddanka u yaalla taasaana ah waxa dadka kale hagi karaya ficlanna aragti isu dhow aanu ka lahayn waxaan u sheegnay doorashada Jubbaland inay waqtigeedii ku dhacayso amnigeeda iyo meesha ka dhacay si mas-uuliyadeeda ay Jubbaland leeyihiin odayaashii dhaqankooda iyo diyaarkooda yihiin iyagoo ula kulmay guddigii doorashooyinka aan filayay inuu mas-uuliyiin badanna la hadlay qaybo kale oo waqtigiisa ka mid ahaana waxay ka hadleen waxyaalaha guud ahaan Soomaaliya laga qabanayo reer Jubbaland baahidooda iyo wixii horumarinta ku saabsan waxaa soo dhaweynaa mar labaad ee maslaxaad Mr. Iswaan, welcome to Kismaayo. Mr. Brent, and I thank you very much.
Wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya ayaa ugu horeyn waxa uu shacabka magaalada Kismaayo uu uga tacsiyeeyay weerarkii khasaaraha dhaliyay ee ay maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay jimcihii la beegsadeen hotel ku yaalla magaalada Kismaayo.
I'm very pleased to visit Kismaayo, but I have mixed emotions. I share with the people of Kismaayo and of Jubbaland.
Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan soo booqdo Kismaayo. Waxaan qabaa dareen isku dhafa. Waxaan la wadaagay reer Kismaayo iyo Jubbaland murugada dhimashadii dareed ee la soo diristay taasi oo ka dhalatay weerarkii argagixisnimo ee bishan July 2019-keedii dhacay. Anigoo ku hadlaya xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya waxaan tacsi u dirayaa qoyska dadkii halkan ku dhintay. Waxaan u rajaynayaa kuwa dhaawacmay caafimaad degdeg ah. ma jirto wax marmarsiyo siyaasadeed ama afkaareed oo loo heli karo gobol fal noocana qaramada midoobay waxay barbar taagan tahay dadka reer Jubbaland xilligan adag oo ay wajahayaan masiibadan daran
as they deal with this terrible tragedy
Mr. James Iswaan ayaa sheegay in loo baahan yahay in deegaanada Jubbaland ay ka qabsoonto doorasho waqtigeeda ku dhacda isla markaana xor iyo xalaal ah taasoo uu sheegay inay ka qayb qaadan doonto horumarinta arrimaha nabadgelyada, xasiloonida iyo kobaca dhaqaalaha deegaanada Jubbaland iyo midda gobolka.
President Madobe and I discussed a range of issues regarding security, economic development.
Aniga iyo madaxweyne Madobe waxaan ka wada hadalay arrimo dhowr ah oo la xiriira ammaanka, horumarinta dhaqaale iyo dowladnimada ee Jubbaland. Waxaan si daacadnimo ku jirtay isku dhaafsanay qorshayaasha Jubbaland oo ku aadan in ay soo xulaan baarlamaan cusub oo si aan toos ahayn ay u doortaan madaxweyne. Waxaan hoosta ka xariiqay aragtida xooggan ee saaxiibada caalamka ee ah in hannaankan uu ku dhaco qalalaas la'aan oo aanu dib u dhicin faragelin la'aan oo uu noqdaana mid cad oo aan eex lahayn ayna ku wada qanci karaan dhammaan. Hannaanka noocana waxa uu horseedi doonaa nabad, degenaansho iyo horumar dhaqaale ee Jubbaland iyo gobolka. Waxaan sidoo kale ku faraxsanahay inaan la kulmay guddoomiyaha guddiga doorashada ee Jubbaland, Dr. Xamza, oo aan arrimahan si wanaagsan uga wada hadalay.
Jubbaland Independent Electoral and Boundary Commission, Dr. Xamza, and we also exchanged on these topics very helpfully.
waxa uu sidoo kale sheegay in hay'adaha gargaarka ee qaramada midoobay ay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan arrimaha bani'aadnimada iyo horumarinta adeegyada bulshada iyadoo aanan loo aabayeelin xaaladda amni darrada ee ka jirta deegaanada Jubooyinka.
The UN family continues its engagement in Jubaland despite a fluid security situation.
Guddiga doorashada iyo madaxda maamulka Jubaland ayaa dhowr jeer oo hore dib u dhigay waqtigii loo qorsheeyay inay bilaabato qorshaha soo xulista xildhibaanada cusub ee Jubaland. Hase yeeshee guddiga doorashada Jubaland ayaa lagu wadaa in maalmahan ay bilaabaan qorshahaasi. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.